Feelings move ya.
I go by the name Jamide. Power.
Ne murata wakwa, murata yo. Gwende de mugande kure veo de newe mumenye. Todo ziare wake na mozegi. Ne shesha tumire ni makoke. Murato yo, murato yo. Wakuire kiagia kwa kejecha neria na gekeno. Murato yo, murato yo. Wakuire kiagia kwa kejecha neria na gekeno.
Kifo akanitoa huko pige mia na dacha.
You see this man, this friend of mine.
Nilihukumiwa kifo akanitoa huko pige mia na dacha.
Yeye ndio kiongozi wangu. Hey, sitakosa kitu, sitaomba mtu. Ola na nai.
You see this man, he took the key from the devil. Me mtu wa chini put me on another level. Now, me cannot be defeated by the devil. Usini on the evil, me get power over evil. To him I'm not a stranger, Jesus knows me by me name. Ever since I met him, things have never been the same. John 15, I'm not a slave, he calls me friend.
Dini zangu alilipa msalabani.
Ameondoa stress, amenipara moyoni. Mimi nafurahia uwepo wake. Amenita mwana wake. Akanipigania huyu rafiki, murata wakwawe. Murata yo, murata yo. Wakuile kiagia kwa kejecha nelia na gekeno. Murata yo, murata yo. Wakuile kiagia kwa kejecha nelia na gekeno.
Kifo akanitoa huko pige mia na dacha.
You see this man, this friend of mine.
Nilihukumiwa kifo akanitoa huko pige mia na dacha.
Here
is this friend of mine.
Ni Yesu
wa Yojinate.